Wananchi Afrika ya mashariki, akili zetu zilituruka. Nafahamu zilitutokea, ipo Jababon Mari kilipotufikia. Ipo Jababon Mari Mari, wana miziki chatu zikikisha. Makiwa yake wala yatakwisha, kila mara Babon Mari tutamukumbuka. Kilaza, mbona unakwenda mikono nyuma kichwa chini? Unafikiria nini bana? Ah, dunia, nafikiri pesa, pesa bana. Pesa tabu sana. Bila pesa, huwezi pata vitu. Datuma ya sabi nipe bia moja. Nataka unasema.
Hey, mambia isa
mwini. Give me one for the road, I'm going to the cinema. Anipe, give me one for the road.
Wewe mamlata,
mambia isa mwini. Pesa, bengen, sing that, eh? Achukua pesa, nifungulie. Oh, pesa, pesa, neno pesa, sabuni ya roho, oh, pesa. Oh, pesa. Pesa, sabuni ya roho.